yeah. Ololufemi, you know you always on my mind. I think about you every time. Wako siemi, Ololufemi, you know you always on my mind. I think about you every time. Wako siemi, yeah. Wendo usingizi, wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio, hakuna kunipumbaza.
Natamani masaa
yangerudi
nyuma.
Mimi na wewe
tungejuana zamani.
Ololufemi,
you know you always on my mind. I think about you every time. Wako siemi,
Chasing
away,
baby,
chasing
away.
Chasing
away.